Sithando sam, le ngoma lena sithando sam ndiyibhalele wena sithando sam. Ndifuna nje ukuthi ndiyaxolisa ngako ke ndakwenzayo sithando sam. I don't want to let you go, but I love you.
Ndiyakuthanda mafete
Tanda, my love, I wish to never let it go. The vision in my mind, go set to get in love. Don't be angry, baby. Revenge will never change the past. Priella follow ties, ngako konke ndakwenzayo. Kubalulekile sibe novelwane sixolelane, siprotektane ubuhle benekamva lelo ungathabalali. Masibonisa nge-love and peace and happiness isithandwa. Don't allow devil to destroy our future. Baninzi abanomona bafuna singaphumeleli. Now I'm sick, baby, I need a doctor to check my brain. Akusilo phupha endinalo ukuba ushiye alone. Andilali nasebusuku emaphupheni ndibona wena. Ndizibhalile i-SMS ndizama ukuthi ndiyaxolisa. Ndahla njengethambo likakhentakhe emgqomeni. Wandivula intliziyo yam namise ndihleli ethembeni. Ndisithi ndimfumene umuntu ezomfaka umthesane.
Ndiyakuthanda mafete.
Love and cela feel the pain. Zingahambi xoxo hamba ndize feel the pain. Bet no nanze nyamezele ni destroy the pain. Ndizoxhisha ndixhabashele ipheni ndizonyala ityhofu. I-weakness ndiyayiqeqesha ndiye inqesha ndintsombu. And VM zishikele ibencabanga ezothanda. Baby, asiyade lakvi and I never let you go. Bebekudala befise bemane bendwisela love. Wena love, honey, suthe ndimthandayo. I love you baby, cause sometimes andodwa ukundikudala. I'm not the MC killer but kanima ndithetha isixhosa. Yo, bhekan mentabeni ndithetha ngobabhizi begxeka. And futhi ne-enemies ngekanaki ndithanda wena. Okanye sibonisane ngoluthando sibonisane. Yonke mombesanda sinyuka intaba engekathethe. Kaloku nini begxeka ngokuba zode banqubuthe.
Ndiyakuthanda mafete.
Sithanda sam, mina andisoze ndakulahla. Uyazi ndiyakuthanda son, andisoze ndajula. Uthando lwam wena bebe soze laphelelwa. Uyazi ndiyakuthanda son, asingesesani. Ndibheke ngaphi love, kuba uthando lakubhayisisa. Andikwazi nokulala ndingangawe lonke ixesha. Le ngoma yeyakho and andisoze ndasithela. Yimina othanda wena bebe soze wayekela. Noba sebe ndova lam, ndiyazi uzondilwela. Bebe ndikumoshile ndiyathemba uzondixolela. Xa ngabe ndikutshata ngaba bebe uzondamkela. Love kunentlanta kuba ngithanda wena mpela. Bawuthethelela nazingane sikelela. Thanda sobonana and bebe ndizokuthobela. Andisoze ndikuyekela nokuthitha sendakuhlehlela. Nalapho banomona sithandwa sambo sibonela. Bebe ndiyamthanda kwaye loo nto iyandiphilisa. Hlala nam bebe cause ngane uyandihlanyisa. Mandibona sithando yeyo ndenza ndijabule. Hliziyo ndithintshile bebe andisoze ndakutshithela.
Ndiyakuthanda mafete.
Oh, you're trying to stand us up. I'll never let you go. Yeah, top 10 fam, featuring Z and Zish. Yeah, baby.
CJG, don't get it.